waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. waxaa la joogaa waqtigii xariggaasi la jari lahaa. waa fariin ka timid ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga laybarka Paul Keating, wuxuuna ka hadlayaa xiriirka Australia ay la leedahay dalka Mareykanka. ra-iisul wasaarihii hore ayaa sheegay in markaa la eega doorashada madaxtinimada ee Trump, in Australia gaartay waqtiga ay siyaasadda arrimaha dibadda ka leexin lahayd dhinaca Mareykanka. waraysi uu siiyey barnaamijka 7 a b c da ayuu ku sheegay inay qaldan yihiin dadka aaminsan in go'aamada siyaasadda arrimaha dibadda Australia si xorriyada oo Mareykanka ka madax bannaan loo gaaro.
The foreign policy of Australia is basically we have tag along rights to the US and we conduct our foreign policy certainly since
dabcan si madax bannaan looma gaaro go'aamada siyaasadda ee dalkan Australia. siyaasadda arrimaha dibadda Australia waa inaannu iska daba soconno buu yiri dalka Mareykanka. sida aan u fulino siyaasadda arrimaha dibadda ilaa markaan xilka ka degay, intuu Howard xilka hayay waxaan iska daba soconnay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. sida tusaale ahaan dagaalkii Ciraaq oo kale, waxaa la gaaray waqtigii la soo afjari lahaa taas oo aanu ka bixi lahayn inaan iska daba joogno uun Mareykanka. taariikhiyan Australia waxay xiriir dhow la lahayd Mareykanka, taasoo ay ka mid tahay isgaanshaha buursiga xagga difaaca. ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa ka ballan qaaday dadweynaha Australia inuu sii wadi doono mustaqbalka muuqda xiriirka, inkastoo ay jiraan cabsi laga qabo in Mr Trump uu qaado dariiq gooni u socda. laakiin ra-iisul wasaarihii hore ee liberaalka John Howard ayaa sheegay inaysan isaga la ahayn in Trump uu soo rogi doono siyaasad gooni socda oo uu markaasi faraha ka laabto xulafooyinkii hore. wuxuu sidoo kale waraysiga a b c da u sheegay inaan wax weyn iska bedeli doonin xiriirka Australia iyo Mareykanka.
I in the long run am pretty confident that the historical warmth of the relationship will continue. I don't believe the administration, the new administration.
anigu waxaan ku kalsoonahay in waqtiga dheer xiriirka taariikhiyan diirranaa uu sii socon doono. ma aaminsanay in maamulka cusub uu ka tegayo xulufadiisii hore. xiriirkaas dabcan waxaa ugu muhiimsanaa heshiiska difaaca ee ANZUS loo yaqaano, oo uu sal u yahay heshiiska wadaagga macluumaadka sirdoonka ee shanta dal oo Australia iyo Mareykanku ay qayb ka yihiin. saddexda kale ee dal ee ku jira heshiiskaasi waa Canada, UK iyo New Zealand. marka dadka aaminsan in wax laga bedelo xiriirka Mareykanka waxay iloobayaan in xaqiiqdu tahay in xiriirkan uu ka qoto dheer yahay taariikhiyan, uuna ka weyn yahay shaqsiyaadka siyaasadda ee iska bedela Canberra ama Washington. Mr Keating ayaa sheegay in Australia laga rabay inay diiradda saarto gobolkan ay ku dhex nooshahay oo ay qaybta ka tahay.
But our future is basically in the region around us, is in Southeast Asia.
mustaqbalkeennu wuxuu yaallaa gobolkeennan koonfur bari aasiya. waa inaannu ka fakarno siyaasad madax bannaan oo aanan kaga shakisanayn Indonesia, oo aanan kaga shakisanayn koonfur bari aasiya. haddaan si kale u eegnana, Mareykanka xataa faa'iido ayaan u ahaan lahayn haddii aan gobolkeenna diiradda saarno. ra-iisul wasaare hore kale Kevin Rudd ayaa isna uga digay dalalka inay noqdaan waxa uu ugu yeeray roog ama kaarbed Mareykanku ku dul socdo ama wax kastoo Mareykanku uu doonayo yeela. wuxuu soo xigtay oo tusaale u soo qaatay dagaalkii Ciraaq ee 2003-dii. wuxuu a b c da u sheegay inuu aaminsan yahay in Mr Turnbull looga baahan yahay inuu tusaale ka bixiyo sida maamulka Trump uu ula dhaqmi doono Australia. wuxuu ku dhiirageliyey ra-iisul wasaaraha inuu fariin u diro sida isaga laftigiisu sameeyey 2008-dii markii la doortay Barack Obama.
To explain what specific areas, major policy challenges, do we wish to be in close dialogue with him on?
waa inuu u sharaxo arrimo gaara oo muhiima, caqabadaha siyaasadeed ee waaweyn oo aanu doonayno inaanu si hoose ugala hadalno, waana sidaas sida loo bilaabo qaabka wadatashi ee xulufada dhow. markaa la eego siyaasadaha xagjirka ee uu qaatay intuu ololaha ku jiray, waa fursad iyo mas-uuliyad saaran dowladda Australia inay dalbato in la khafiifiyo siyaasadahaasi. ama ha ahaato tan isbeddelka cimilada ama ha noqoto siyaasadaha eeshiya ama kuwa ganacsigaba. Si kastoo uu noqdo mustaqbalka xiriirka diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo Australia, John Howard ayaa sheegay in siyaasiyiinta Australia looga baahan yahay inay il gaara ku eegaan guuldaradii doorashada ee ku dhacday Hillary Clinton. Waan ku raacsanahay in cashar ay ka baran karaan natiijada doorashada Maraykanka labada dhinac ee siyaasadda Australia.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.